nishodi baba na yunifigeri anywe milimani ama mabondeni utukuke utukuke niwe milimani ama mabondeni utukuke 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 utukuke.
Mimi nimechagua, nachagua kuimba, nachagua kuimba kama Paulo na Sila, nitaimba usiku tenzi za moyo wangu, kukuimbia sifa, pokea sifa zangu, jina lako libaki juu milele, wewe ubaki juu. Minyororo imeanguka, korokoro ishafunguka, minyororo imekatika, korokoro
ama mabondeni utukuke utukuke niwe milimani ama mabondeni utukuke 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 utukuke.
Wala majeshi, ah, tukiwa nawe tuko freshi, ah, bila manguvu wala majeshi, ah, tukiwa nawe Yesu si tuko freshi, ah, ah, istaki kitu leo, pokea sifa leo, ah, si mashida leo, ah, pokea sifa leo, ah. Leo minaishi kwa neno lako, tuniko fiti kwa uwepo wako. Leo minaishi kwa neno lako, tuniko fiti kwa uwepo wako.
Niwe milimani
ama mabonde,
mabonde
utukuke, utukuke. Niwe milimani,
milima
ama mabondeni,
utukuke,
utukuke,
utukuke, utukuke, Yesu, utukuke, utukuke,
utukuke,
utukuke,
utukuke,
utukuke, utukuke, utukuke, utukuke.
Ama mabondeni utukuke utukuke, niwe milimani ama mabondeni utukuke utukuke.
More music at gospeljingle.com.